hei tikaro ake I te taringa. E whai ake nei ko ngā pūrongo kōrero o te wā.
Mauri ora I ngā iwi e whakarongo mai nā ki e nei ko hinga kōrero o te waiariki, o te moana a toi mā wātea ko kahi Stevens te nei. Hea whina nui ki ngā whānau kia puta ake he momo oranga, ko whakaahia e toi moana te mahere whakahaere I ngā ngā whā o Rotorua. Kia ora. Hea whina nui ki ngā whānau kia puta ake he momo oranga ki ngā whānau I te waiariki I te moana a toi. Ko te a whina nui e kia nei ko Kids Need Dads, he kaupapa I waihanga hia hairinga a whina ki ngā whānau I te rohe nei, I nā hoki mo e tahi o ngā whānau kārehe oranga, kārehe tū honohono tanga. Ko te arotahi o te kaupapa nei, he whakakaha I te hononga I wānga I a pāpā me te tamaiti, ngā tamariki rānei, me te tautoko te whakāko anō I ngā whānau me te pārekareka anō hoki. Hei tā Jim Smith, kai taunaki mō Dad's Care I tauranga, ko te kaupapa o Kids Need Dads, he āwhina I ngā tāne, I ngā pāpa, he ārahi I ā rātau kia kaha, kia pūā wai ai te āhua o te noho te pāpa ki tana whānau. Hei tā Jim, he maha ngā tāne, ngā pāpa e noho anai te pōuri kamutu, kārehe āwhina kia rātau. Nō reira, ko te kaupapa nei he tautoko, he whakāko, he ārahi ake I ā pāpa, kia noho ai ia I te ao o tana tamaiti, koe nei anō tā Jim Smith. Ka whakaahia e toi moana te mahere whakahaere I ngā ngā whā Orotorua arā te ngā waiariki Orotorua he mahere whakahaere pūnaha. Ko te arotahi o te mahere nei he tiaki, he manaaki I ngā ngā whā, I ngā waiariki Orotorua ki te whakauka me te pupuri tonu I ngā hua o ngā ngā whā. I roto I ngā tau, whitu te kau, ka tīmata tonu te kite ake I ngā tohu e memeha hāre ana ngā pūnaha ngā whā, nā te mahi a te tangata, me te kite ake I te maroke, me te memeha hāre o etahi o ngā ngā whā. Hei tā te pūrongo mai a Think Geoenergy, I whakārahia tētahi mahere manaaki me te whakaora anō I ngā ngā whā I ngā tau waru te kau, ā I roto I ngā whā te kau tau kua huri, wa ā whina te mahere ki te whakaora, ki te pupuri anō I ētahi o ngā pūnaha ngā whā, engari māra māna te kite I te nuinga o ngā pūnaha ngā whā, te tāia te whakaora. Hei tā te rōpū tiro tiro I ngā pūia, hei tā te pūao, ko te mahere nei, kua whakaahia e toi moana, ka haere ki te whakakapi ake I ngā puare ki te whakahaere I ngā pūnaha wai ariki o Rotorua. Hei tā te rōpū anō mā te tiki ake I ngā rangahau me ngā whakakitenga tawhito I waihanga hia e rātau te mahere hou nei kia pai ai te ruku hōhonu ki te āhua o ngā pūnaha ngā whā I ngā pūnaha wai ariki o Rotorua kia ora tonu ai, kia kore ai e memeha.
Ko ngā kōrero hākinakina e haere ake nei.
Ki te whitupōroa ngā wāhine o te waiariki o te moana ātoi ki te wāhanga tiamu piana, I toa te kapa o te puna I tō rātou tākaro kia te puke whā te kau ki te te kau. I pītia Eastern Pirates e a waimana whā te kau mā rima ki te te kau mā whitu. I haukerekere a o pōtiki I a karatia rima te kau mā whā ki te kore me ngongo taha I takawiki tōria kia rātou I te korenga o Grierton Maris. Ki te wāhanga pirimia I puta te ihu o maunga nui tō rātou tākaro kia poroporo toru te kau māwaru ki te toru te kau mātoru a I hinga anō aru ātoki kia Tongariro United toru te kau māwhitu ki te erua te kau. Ka tia ke rāe ngā iwi koi nei ngā kohinga kōrero ngā kōrero hā kina kina o te waiariki o te moana ātoi mā wātea ko kahi Stevens tēnei kia ora.